From a daddy, he's on mission, mission, nigga. Many call real, see that was a gaggy. Upande be show, upande ni hustle like a pizza, who is a tough taggy. Wabishi, abishani tena, he's on him, shindi, washani vishi taggy. Naso tu basili mradi, he's on nguruma kamaradi. Mafeki ni shapiga red cardi, nazidi tu kupunguza idadi. He's on this, he's on that, he's on don't funnel. Wana ni this, awani part, he's on number uno. Sora his, bila was, mbish, bado nimo. Ninavyo ish, sina. Was now a t-shirt, no. So flesh, so clean, na nukia. Yeah, uliza dada zako wanajua. Yeah, uliza rapagano na mzimia. Yeah, watajibu hizo bii toka mbea. Yeah,
hizo na kupata bila shaka, hatuna matata. Moto wako hizo kuna wakufata. Ruti ndefu toto pumzi zimekata.
Yeah, mazaga yote na wabana kwa cold, nah. Round his dani kawa to cold, nah. Wagichana mimi fundi na show, nah. Wanopima wote mina wa
he's old, yeah. He's on the land, yeah. Nigga, bonge show, yeah. Kutoku mbea, siri dana saka do. He's on the hustle, nigga, hustle mpaka so. Mina vyo bana, bana mpaka semepo. My t-shirt, my belo, my sweater, kapelo, oh. Yani mpaka kelo,
yeah, blessing, blessing, blessing. Busy nimebarikiwa sana. Flexing, flexing, flexing. Ni wenyewe si mnacheki maunyama. Shining, shining, shining. Tatizo na mini napoa sana. Grinding, grinding, grinding. Kama pesa mbona nazisaka sana. Izo ni dope, you go dope, they know. Kusu hili swala cause top, I don't know. Wow, waki flip in a flop, let's go. Kwa chati niko juu, tap, tap, you know.
Hakuna cha kufanya utani, so utani ni true. Lengo ni kuwa number one, kuwa number one, kubaki juu. Na hapa juu sioni washindani, sioni washindani, ni mimi tu. Bizi namba moja, namba mbili, namba tatu, utaki kazibe juu.
Izo na kupata, bila shaka, hatuna matata. Moto wako izo kuna wakufata. Ruti ndefu toto pumzi zimekata.
Yeah, mazaga yote na wabana kwa cold, nah. Round his dani kawa to pole, nah. Wagichana mimi fundi na show, nah. Wanopima wote mina wa
he's old, yeah. He's on the line, yeah. Bonge la bisho. Kutoku mbea, siri dana saka do. He's on the hustle, nigga, hustle mpaka so. Minavyo bana, bana mpaka semepo. My t-shirt, my belo, oh. My sweater, kapelo, oh. Yani mpaka kelo, oh.
Got you beat.